waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kulanti wacan dhammaantiin meelaad naga dhagaysanaysaanba halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa talaada ay taariikhdu tahay 13 January 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Qodobada warka maantana waxaa ka mid ah: Danjiraha Australia oo fadhiya Mareykanka Kevin Rudd oo is casilay, iyo dowladda Australia oo digniin adag u dirtay dalka Iran. Haddana warkii oo dhan. Danjire Kevin Rudd ayaa iska casilay xilkii danjirnimo ee dalka Mareykanka, kaas oo la saadaaliyay inay noqon doonto dhammaadkii geedi socodkiisa siyaasadda. Ra'iisul wasaarihii hore ee Australia, horena u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda, ayaa xilkiisii safiirnimo soo gabagabayn doona 31 March ee sannadkan si uu u noqdo, baa layidhi madaxweynaha caalamiga ah ee hay-adda cilmi baarista la xiriirta oo caalamiya oo la yiraahdo Asia Society, islamarkaana uu hogaamin doono xarunta isla hay-adda ee Center for China Analysis. Ra'iisul wasaaraha hadda Anthony Albanese ayaa beeniyey in khilaaf ama xiriir xumaaday oo u dhexeeyey safiirka iyo maamulka madaxweyne Donald Trump oo sabab u ahaa inuu Kevin Rudd xilka ka dego sannad ka hor waqtigii loogu talagalay. Daraasad cusub ayaa muujinaysa in dhallinyarada Australia ee aan marnaba isticmaalin baraha bulshadu ay u badan tahay halistooda ah in ay yeeshaan fayaqab maskaxeed oo hooseeya. Marka la barbar dhigo ama loo barbar dhigo, baa la yidhi, dhallinta waqti kooban isticmaala internetka. Cilmi baarista oo lagu daabacay journal la yiraahdo American Medical Association Pediatric ayaa sidoo kale ogaatay in dhallinyarada si aad u badan u isticmaasha baraha bulshadu ay iyaguna waajahayaan halis sare oo la xiriirta daryeel maskaxeed oo liita. Daraasadan ayaa ka dab qaadatay xog socotay 3 sano, lagana qaaday in ka badan 100,000 oo caruur oo Australiana, kuwaasoo u dhexeeya arday dhigata fasalada 4 ilaa fasalka 12, iyagoo si gaar ah diiradda u saaray dhaqanka ardayda marka ay dugsiga ka baxaan kadib. Warbixintu waxa ay ku talinaysaa in laga gudbo xadididda waqtiga isticmaalka baraha bulshada, isla markaana loo guuro dhiirigelinta isticmaal dheeli tiran oo ujeeda leh, taas oo qayb ka ah istaraatiijiyad ballaaran oo loogu horumarinayo fayaqabka caruurta iyo dhallinyarada. Dowladda Australia ayaa digniin adag u dirtay dalka Iran iyada oo tirada dadka ku dhintay mudaharaadyada ka dhanka atalisku ay kor u dhaaftay 500 qof. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa ku tilmaamay dowladda Iran inay tahay talis dulmi ah, isla markaana sheegay in lagu beddelo nidaam dimuqraadiya. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong ayaa sheegtay in xakamaynta iyo tacadiyada lagula kacayo dibad baxayaashu ay sii xumaanayaan, iyadoo Ayatollah Ali Khumeinina uu isku dayayay bay tiri inuu xukunka sii haysto.
What I would say to that regime is not only is the world calling on you to stop killing your people, but a regime that requires the murder of its own people to maintain authority is not a regime with any...
Waxaan u sheegay Natalisku waa tan, dunidu keliya kuuma sheegayso in aad joojisaan dilka dadkiina, balse waa in talis ku dhisan dilka muwaadiniintiisa si uu awoodda u sii haysto, aanu ahayn talis ku dhisan sharci, ayay tiri. Maleeshiya Falastiiniyana oo ay taageerto Israa'iil ayaa sheegtay inay koonfurta marinka Gaza ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan booliiska Hamas. Hogaamiyaha kooxdan hubaysan ee ka soo horjeeda Hamas, Xusaam Al-Astal, ayaa muuqaal uu soo dhigay boggiisa Facebook ku sheegay inuu mas-uul ka yahay dilka Maxamuud Al-Astal. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamusha Xamaas ayaa xaqiijisay in Maxamuud Al-Astaal uu ahaa madaxa waaxda booliiska dembiyada ee magaalada Khan Yunis. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in la toogtay kadib markii rag hubaysani rasaas ka soo fureen gaari. Warkii maanta oo talaadana intaas uu ku dhan yahay. Wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kale oo faa'iido lehba waxaad mar kasta ka heli kartaa baraha laanta af Soomaaliga SBS podcast iyo Facebook oo labadoodaba ciwaankoodu yahay SBS Somali.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.